ardada iskuulka Al-Qamar Education Academy ayaa u fadhiistay imtixaanka guud ee iskuulkaasi oo ku yaalo magaalada Baydhabo. Ujeedka imtixaanka ayaa ah in ardada lagu ogaado aqoontooda, waxaana goobjoog ka ahaa macallimiinta iyo maamulka iskuulka Al-Qamar. Maamulaha iskuulka Al-Qamar Education Academy Maxamed Cabdinuur Xuseen ayaa ka waramaya ujeedka imtixaankan.
Ramadan test exam imtixaanka CTO way buu ah. Maadaama tumankii dambe ee Ramadaan la galay un ardada ka fasahaani oo way buu ahaa holidayskii oo way buu ahaa maalmaha ciid iyo sidoo kale tumankii dambe buu way buu ahaa intaasii dhan iska jarjohay maadaama ardada iyo socdaan wayba ku qaadnayeen imtixaan oo way buu ahaa qiimeyn laga sameeyay heerka ardada all classes iyo lagu qaadi ardada kombiyuutarka baradayaan aan xisaabta baradayaan aan ingiliishka iyo guud ahaan ardayda oo way buu caafimaadka bardaayeen dhammaantii oo way buu imtixaanka siitan samanaayeen waa imtixaan oo way bahay dhammaan ardayda dhan si wada jir ah lanku qaado oo ahay waa geekan in gebagabaawi eedi eediya way buu aan ka faraxsanna inii way buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala waqtigaas siitan ay samay wayba ilaahay subxaana wa tacaala weydiisadaanay inii ajarka oo ramadaanku sanasi iidina sama-sama iyo meel raayus caafimaad nii geysi marka ardayda way balena hanbali dhamaantiin guulo si rajeyn
qaar ka mid ah ardayda iskuulka Al-Qamar Education Academy ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka filayaan jiitada imtixaanka
maayme balere zaaro muqtar ahmed ardayda dhigtaas iskuulka Al-Qamar may bare kore is the best in the school in the town kulkan ka fayl magaalada aan may barada english language Al-Qamar may buuga kan magaalada ka fayl iskuulka bare bad luqad ingiriiska ma sha Allah walba aan isku kay bedeli mid ama kabiir jira noo ma aamin siniyan tii may buu may balere gi walba tii bishool bartii geeka Qureeti blaantum dinan isbardhka sam meel ku yaabanti gibro meel walba ka muuqda mar walba may buu gibro yadda horweeda
haay fartum shaara la yare iskuulkan Al-Qamar Educational Academy ma sha Allah eediyadan feelato marka insha Allah imtixaan galna dunay barajeen natiijo feel ma sha Allah ka faraxsana ma sha Allah aqoobay ma jaraan barashid eediyadan ka feelan ma aaminsani ana haantay iboo waa bulshal bar gibro blaan karoogan way baan talla intii wal barashid iswada oo wal isku balada
maay may bala ray faadama maxamed waan may fadhigay bareefadka Al-Qamar Educational College ee idan feerato waan ka faraxsanahay intaan bareefadka Al-Qamar wal ku bar imtixaanka ee idan faaylahay waan mayba ka faraxsanahay intaan imtixaanka soo qayb qaadan too wal barashadiis ee idan faaylata waan meel raais markii la fiiri bareefada kale si ee
hado magay may balere Suleyqa Hassan Ahmed had gaar ahaan tan may fadhigay hamay leeraay ma hadka Al-Qamar Education Academy wal barashada Al-Qamar ee idan faaylata may baraday ingiriiska iyo madiyag aan ee idan may leeraay markaas soo fayrol min ka san la kisata eedo in isku dareemo
Al-Qamar Educational Academy English imtixaanka maasha Allah idan faylahay arar islaanka wala aqriya faylahay ma imtixaan leh
imtixaanka laga qaaday ardada ayaa ujeedkiisu yahay in sare loogu qaado waxbarashada ardada